مدحونه چن موریه ده سومالی لان مدن احمد محمد محمود سلایا یا حفیفی ساکو قابل وفتی میسال و که کل سودهی و ده مده استرالیا نوروی ده ماکی ولی به هلن وفتی گنو صداده ایشه ودن بیه هولوش اغا که وده دلکا یا کلان بلاره لیشه مدحونه سومال لان مدن احمد محمد محمود سلایا کاسو لگو در درگرین ای وده شقین ته بوهده کده حیسا دلکا سومال لان یا وده مداسی یا سی وده ده مشاریعه کل dhammaaday waxa warbaahinta dawladda faafaynka siiyo ujeedada shirkaasi wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland mudane Xuseen Axmed Aydid waxaana uu sharaxay qodobada lagaga wada hadlay kulankaasi
waqtiga uu xusaaka booqday xafiis ee madaxweynaha oo shir la galay waxaana runtii aad looga wada hadlay sidii la isaga kaashan lahaa dalalka ay fuudir ka socotay iyo Soomaaliland ay iskaashigooda u soo kordhin lahaayeen wixii hore u qabsoomay waxa ka qabiyaan la isleeyay lahaa horena halkaa looga socon lahaa inta badan waa dalalkii arrimaha dagaalka burcadbadeeda marka hore dagoolka aad xoog ugu lahaa ka shaqeynayay Soomaaliland ay qayb ka ahayd wadamada caalamka ee hawsha iyaguna qaybtooda ka qaadanayay marka runtii arrimahaas ay ahayd arrimaha aad looga wada hadlayay si fiican baan wada hadalku u dhacay isaan fiicanna waa laga yeeshay haddii la yaro waana arrimahaasi kolba marxalad markii gaaraan baa laga sii wada hadli doonaa ayaa noqonaysaa markaasaa kamar wanaagsan baa la isla gaaray aad iyo aad baa uu kulankaas ugu dhammaaday si guul leh inahaasaan runtii ka tilmaami lahaa
sawirka dalka Australia uu qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya uu waqtigaasi madaxweynaha la kulmay hoggaaminayay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliland arrimaha ugu waaweyn ay ka wada hadleen ay tahay arrimaha amniga burcadbadeeda iyo arrimaha kale waxaana uu sheegay in muddadii ay joogeen ay booqdeen xabsiga Madeira iyo waliba meelo kale oo muhiim ah oo mashaariic ay ka fulinayaan
talk with the Somaliland government about issues related to security, to piracy and to other areas. We've been very fortunate to be able to visit the prison in Mandera. We hope to visit the prison in Hagaysha next and to learn more about how we can work with the government of Somaliland. We've had a very productive meeting with the president and talked positively about how we can cooperate further. We're also here with colleagues from the UN system who are heavily engaged already with Somaliland and want to work.
Madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanya waxa kulankaasi ku heelinayay madaxweynaha kooxeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Isleeci wasiirada wasaaradaha madatooyada ganacsiga beeraha cadaalada iyo wasiir kooxeenka arrimaha dibadda iyo madax kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliland.